From the motherland, Kenya to the streets.
DJ Rico, Kakam Kadi, bro, up and mix, I'll see you.
Hey, hey, now I love you. Wala siyo sababu ya jina langu, wala siyo sababu ni nafaa, najua siyo sababu ya sadaka zangu, kwa maana ndio bado nina shanga. Nilijua kwamba nimeshapoteza nafasi. Mimi ni nani wan nakosa neno kusema. Unisame, sikujua unanipenda hivi. Umefanya bure, sawa na upendavyo. Umeruhusu niwe vile upendavyo. Nitakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Ninakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Mana kama si wewe, nitakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Ninakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Mana kama si wewe.
DJ Rico.
Napata kizunguzungu sana. Ninapata kizunguzungu. Sometimes maisha inakuwa ngumu sana. Hata nimekosa nguvu. Lakini nakumbuka ahadi zako, ahadi zako. Matendo yako, uko mwaminifu, ukisemu natenda. Wewe ni mwaminifu, kwa ahadi zako.
Zile baraka zangu bwana, zile baraka zangu.
Bado na ngoja.
Na zile baraka zangu bwana, zile baraka zangu.
Bado na ngoja.
Na zile ahadi zangu bwana, zile ahadi zangu.
Bado na ngoja.
Zile.
Bado na ngoja.
Shukulika na hali yangu.
DJ Rico, kaka mkali bro, wape mix au sio.
Internationally approved.
This is DJ Rico.
Mundo,
yako.
Unashangaa Mungu yuko wapi?
Umebisha bisha, Mungu yuko wapi?
Kufunga na kuomba, kukesha na kuomba, upate majibu.
Mungu sio mwanadamu, hadanganyi. Subiri kwa imani, subiri, wewe subiri.
And
DJ Rico.
Wangu, Gemini wangu, wangu, ni wewe. Shinga, come on, 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 shinga, come on Shindo. Una fit na masenge yo. In the mighty name of Jesus Christ. Shindo. But what do you work in our home?
When every tongue on face that Jesus is the Lord, yeah. Jesus is the Lord. Your every knee shall bow.
Every
knee
shall bow. Every tongue on face.
Jesus is the Lord.
Jesus is the Lord.
Hey, every knee shall bow.
Every knee shall bow. Every knee shall bow.
But Jesus is the Lord.
Imefungwa, imefungwa, Baba. kwa upepo na mwili, roho wa Mungu aiweke dhahiri. Kwa wanadamu waliona chikavu, kwa Mungu aliona jeshi moja shupavu. Kuna wengi wetu tunapambana, mangana, maisha yetu ngumu zaidi ya changa. Bati yetu unia wakawe condition, position yetu in Christ more than victorious. Healthy, wealthy and righteous. Mandiko inasema si warithi wa falme. Hautakufa, utaishi na kusimulia wema wa Bwana.
Mifupa mikavu, na kutabiria kwa jina la Yesu.
This is DJ Rico.
Fahamu wapi mini anzie. Then I'm thinking to myself, ni nani atakaye nituliza? Wewe ni mwanzo, tena we mwisho, wewe ndiye ngao yangu ya maisha. I live for you, Lord. I live for you, Lord. I live for you,
this is DJ Rico.